La subida na mbanyo.
Oh, awe, ha, ha. Wakufe leo, nasema oh, wajue. Atutoki leo, tuveshe, mama, tuveshe. Inyeshe, paka, inyeshe. Tukeshe, mama, tukeshe. Tugende, paka, tugende. Why you taking a mina? Tungi zimejabu, sijali mimina. Tufeshi, bebe zikisha zima. Waga haturembi, tunondoka mazima. Tukeshi, kwani shida do, kwetu shida no. Meza imejaa, mpaka mtupe shikamo. Tunapoza ko, paka mombe po. Atubagu hivi wanja sinza kari yako. Tunajirusha ba, funja mifupa na tunamipaka ba, nipumbi. Tunajirusha ba, funja mifupa na tunamipaka ba, nipumbi. Moja baridi, moja moto, wale wakaidi, mko moto. Joto imezidi, umtoko, kesho nitapost nikipiga foto. Why take na mina, tungi zimejabu, sijali mimina. Tufish, bebe zikisha zima, waga haturembi, tunondoka mazima. Oh, wawe, ha, ha, wakufe leo, nasema oh, wajue, atutoki leo. Tukeshi, mama, tukeshi, tugende, paka, tugende.